Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mugiteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Muri iki cyumweru dusoza, mu Rwanda umuhanzikazi uzwi nka Oda Paccy yambuwe na komisiyo y'igihugu y'itorero izina ry'ubutore. Itangazo ryasinywe na perezida w'iyo komisiyo Edouard Bamporiki rivuga ko Paccy yambuwe iryo zina kubera imyitwarire ye inyuranye n'umuco w'ubutore. Iryo tangazo rigira riti: "Nshingiye ku bubasha mpabwa n'umutoza w'ikirenga wandagize itorero, ndamenyesha Abanyarwanda ko uwari waratoje agahabwa izina ry'indatabigwi icyiciro cya kabiri uzambera umwana Oda Paccy yambuwe izina ry'ubutore kubera ko imyitwarire ye inyuranye n'umuco w'ubutore yari yaratojwe ndetse ihabanye n'imihigo yagiranye nabo bahuje izina ry'ubutore." Bimwe mu bitangazamakuru byandikirwa mu Rwanda byakomeje kuvuga ko kwamburwa ubutore kwa Paccy byaje nyuma y'aho kuri uyu wa kabiri yasohoye ifoto yamamaza indirimbo ye. Iyi foto ikaba yarateje impaka nyinshi, ariko hari n'abandi bavuga ko ibyemezo yafatiwe bisa nk'aho bibangamiye uburenganzira bwo kwisanzura no kuvuga icyo ushatse. Umuhanzi Oda Paccy niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga. Oda, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza cyane.
Ikaze kuri radio ijwi rya Amerika. Ndibaza ko ari bwo bwa mbere tugutumiye kugira ngo uganire n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi.
Yego, ni bwo bwa mbere muntu ni.
Ikaze cyane.
Murakoze cyane.
Reka duhere kuri ibi nari maze gusoma mu kanya bijyanye n'uko wambuwe ubutore na komisiyo y'igihugu ishinzwe itorero. Ukimenye ibi wabyakiriye gute?
Ni ibintu namenye nyuma y'abandi bose, gusa wenda biragoye guhita navuga ngo nabyakiriye gute. Nta kintu kirenze nabivugaho cyane, ntabwo ndabona, ntabwo nanjye ndasobanukirwa neza, se ntabwo nagira komenti zirenze mvuga kuri icyo kintu.
Hanyuma umuntu yakwibaza kuko iryo tangazo risa nk'aho ryasohotse mbere gato yuko usohora indirimbo, kuri wowe wibaza ko icyateye iyo komisiyo gufata icyo cyemezo ni ifoto cyangwa ni indirimbo?
Okay, ntabwo nitangaza hari ryasohotse kuko narimenye nyuma, hari hashize nk'amasaha 8 risohotse. Ni byasohotse nyuma y'ifoto nasohoye yamamaza iyo ndirimbo. Ariko ntekereza wenda kuko indirimbo ubwayo irimo ubutumwa, n'ifoto ubwayo yari irimo ubutumwa, ariko bwa butumwa bwihishe budasobanutse ku muntu wahita abona ifoto wenda ngo atekereze ikindi kintu. Atekereza ikintu kirimo, kubera ko ni indirimbo yitwa Ibyatsi, nyine urumva ibyatsi, umuntu wese deja ntiyumvaga ibyatsi, ibyatsi ni iki saririmba, niki kiri mu ndirimbo none anarebe ifoto cy'ubundi sosiguriye he n'ibyati donc ntekereza ko wenda rimwe na rimwe hajemo confusion wenda abantu nibatekereza okay ntibiyumvisha ikintu exactement iyo foto ishatse kuvuga
reka tugaruke gato ya kwitorero n'ubutore ni ryari wabaye intore
ndumva naragiyeyo niba nibuka neza n'umwaka ushize nibwo nagiye mu itorero
icyo gihe mugiye mu itorero kuko impamvu mbikubaza nuko dufite abumva radijwi rya Amerika batari mu Rwanda gusa ariko hirya no hino ku isi iyo bavuze itorero cyangwa se intore bivuze iki bishatse gusobanura iki ku muntu utabizi
sinzi nago ntabwo wenda ntabwo ndi uvuge ibintu byinshi ariko ntekereza ko icyambere cy'ingenzi mu itorero bigisha donc n'ukurinda igihugu gusigasira igihugu kugira ngo nyine ntazagire ugisenya biturutse kuri we donc kutagambanira igihugu sinzi ni byinshi cyane n'ibintu byinshi ntabasha kuvuga ibirenzeho
bivuze ko iyo urangije ayo masomo bakwita intore ugahabwa izina nk'icyubahiro cy'uko warangije gahunda zikwigisha uburyo bwo gusigasira icyubahiro cyangwa se agaciro k'igihugu ibyo rero nibyo wambuwe
ntabwo wenda navuga ngo ngo sinzi biragoye kuvuga kubona igisubizo kibazo cyane kubera ko deja harimo ibyo abantu benshi batasobanukiwe kandi wenda nanjye shobora kuba ndi muri abo bantu batarasobanukirwa n'ibyo bintu
Oja Pasi guma kuri telefoni mu minsi ishize nyuma y'icyemezo yafashe bwana Edward Bamporiki yavuganye n'imwe mu maradiyo yaho ngaho mu Rwanda ndibaza ko ari radiyo Isango hanyuma abwira umunyamakuru w'iyo radiyo ibi bikurikira
turi abantu barahangaha kugira ngo tubungabunge umurage w'abakurambere natwe tuzabona icyo turagabande ariko urangaye turamucyaha kuko itorero riracyaha rirahana rigacyaha ku mucyaha rero ntitugira gereza ntawe wakubita urushyi ni ukuvuga ati wowe rero so wari intore twari tuzi gutewe ishema no kuba uri intore ufite izina ry'ubutore so none ubwo wandagaza izina uhuriyeho n'abandi ry'ubutore yewe ntukiri intore iyo atumva icyabahombye n'ubundi abagomba kuryamburwa kubera ko iyo uri intore urabyirata iyo uri intore ugenda wemye nyine unarangwa na za ndangagaciro ziranga intore reka dufate urugero niba dufasha abahanzi ni indatabigwi iyo umuntu ari indatabigwi rero ntabwo aba ari indatabugwari arata ibigwi nyine ntabigwi biri mu kwambara ubusa ntabigwi biri mu gusinda ntabigwi biri mu gukura abantu amenyo ntabigwi biri mu kurwana so abantu bagomba kumenya ko ndi indatabigwi ibigwi by'u Rwanda ni ibihe ibigwi by'abahanzi ni ibihe nge mu nzira yo kurata ibigwi so noneho iyo uri intore ubuzaraguwa umurage nyine wo kubwira abana bawe ati nge nabaye intore yatorwa igihe iki n'iki nduwo mu ngambi iyi n'iyi cyangwa iyo musibiye n'iyi iyi mico myiza mu mbonana n'iyi migirire mu mbonana n'iy'ubutore gusa ariko intore iyo igezeho ikumva ko na ryazina ntacyo rimaze ni ukuvuga ngo yabije mwanshyizeho umuntoza ntacyo bimaze mwakoze ubusa nge mfite ubushobozi ari nk'izo nshingano urazihawe niyo ndirimbo ntiyasohoka nayo mashusho ntiyasohoka ariko ntabwo mbishoboye icyo nshoboye ni ukuvuga ngo wari intore wari ufite izina ry'ubutore ntukiriyo iyo wandagaje umwanya w'ibanga wawe uba wandagaje mama wandagaje n'abandi bameze nkawe si iby'i Rwanda ibintu bitari iby'i Rwanda abantu bakwiye gutinyuka bakabirwanya kubera ko atari iby'i Rwanda ntabwo ubirwanya kubera uwabikoze urabirwanya kubera ko atari iby'i Rwanda hanyuma nitugira amahirwe uwagoramye yikosore ubuzima bukomeza
uwo ni Edward Bamporiki ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'itorero mu Rwanda yavuganaga n'umunyamakuru wa radiyo Isango ni radiyo ikorera mu gihugu cy'u Rwanda Oda Pasi ibyo bivugwa na bwana Bamporiki haraho wumva ari wowe abwira ibyo avuga hari na kimwe wakoze
se ntabwo ndigice kiganiro yagikoreye uko urumva ko ntatangaza amakuru ku kiganiro ntazi igihe yakoreye gusa wenda ikintu navuga cya mbere wenda cyanateje iyo saga yose ifoto y'ubwayo ifoto ubwayo umuntu uriho singe nicyo ikintu cya mbere wenda nabwira n'abantu bose bashobora kuba ifoto yaciye mu maso abantu babonye ifoto umuntu uriho si njyewe kandi message iri ku ifoto indirimbo y'ibyatsi ibyatsi navugaga mu ndirimbo itarasohoka navugaga ibiyobyabwenge urumogi cyangwa se n'ibindi bintu byose by'ibiyobyabwenge bikozwe mu byatsi kuba narashyizeho rero umuntu wambaye ubusa nagaragazaga zimwe mu ngaruka zishobora kubaho umuntu wakoresheje ibyo biyobyabwenge harimo no kwiyandarika kuko no mu ndirimbo mbivugamo yuko umuntu wabinyweye atiku butisizo hakubiyemo ibintu byinshi kwandagara ku karubanda harimo n'iriya foto yo kwiyandikisha ku karubanda nashakaga kugaragaza mbese muri make ingaruka zagaragara ku muntu wakoresheje ibiyobyabwenge ariko kubera ko indirimbo yenda itari isobanutse mbere buri wese uyibonye ahita atekereza ikintu ashaka ariko niyo papasi yo gutora iya foto
Oda Paccy iyo ndirimbo nayumvishije nkuko ubivuga ikubiyemo ubutumwa bugamije kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge reka tuyumvise abakunzi b'ijwi rya Amerika nyuma mu kanya tugaruke tuyiganireho tuganurire no kubindi Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo ibyatsi yasohowe n'umuhanzi w'umunyarwanda kazi uzambera umwana Oda Paccy ni indirimbo yateje impaka mbere yuko isohoka ndetse biza kuviramo uyu muhanzi kwamburwa ubutore na komisiyo y'igihugu y'itorero icyemezo cyafashwe na perezida w'iyo komisiyo ariwe Edouard Bamporiki Oda Paccy iyo perezida wa komisiyo y'igihugu y'itorero aza kuba yarumvishije iyi ndirimbo mbere yuko afata icyemezo yafashe wibaza ko icyemezo yafashe kitari kuba icyo yari gufata iyo aza kuba yarayumvishije mbere.
Wenda siko mbitekereza, ntabwo ariko mbitekereza, kubera ko burya umuntu uwo ari wese yabonye ikintu kitwenda mu bintu bijyanye n'amafoto, burya ifoto ari n'ikintu kigari cyane. Ifoto imwe uyihaye abantu batandukanye bayisobanura uko uburyo bashaka cyangwa se uburyo babibonamo. Ntekereza wenda ko atari ko byari kugenda, wenda hari kubaho ukundi kuntu bigenda, kubera ko burya iyo wigisha umuntu ingaruka icyo kintu ubwira umuntu kireka icyo kintu ntugikoreshe, uba ugomba no kumwereka ingaruka zacyo, kugira ngo n'umuntu uzareba yafoto avuga ati kundi nindamuka nkwe biriya biyobyabwenge bishobora kumviramo kwandaga nk'uko nabonye Pasi yabikoze kuririya foto.
Pasi, urakoze cyane, kandi nkumenyeshe ko iki kiganiro muri Isanga kenshi duha urubuga abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo babaze abatumirwa tuba dufite muri studio. Reka rero duhere kuri Anastase wiriwe neza.
Wiriwe?
Uri hehe?
I Huye, Tumba mu Rwanda.
N'amahoro?
N'amahoro, tumeze neza kabisa.
Ikibazo cyawe?
Yaba ikibazo Profesor aho ngaho cyangwa ari kuri telefone?
Basi ari kuri telefone, ariko arakumva ariko.
Okay, yewe ndagira ngo mubaze. Iyo ndirimbo ajya kuyikora, ajya kuyisohora. Yajya kuyisohora nta bantu yari yabanje kubibwira ku buryo baba baramubwiye yuko iyo ndirimbo ngiye gusohora wenda ishobora kuba izaba ndiyese kira iriya foto yashyizeho kunoza ku ifoto yakavaho indirimbo yiwe ya foto yayikuye hehe?
Pasi uramwumva Anastase?
Ndamwumva cyane. Iriya ni ifoto yo kuri interineti, ifoto isanzwe yavuye kuri interineti, ntabwo ari iyanjye, nongere mbisubire mu kiyanjye.
Yari yibajije niba waragishije bamwe mu bajyanama bawe inama mbere y'uko iyo foto uyishyira ahagaragara?
Bamwe abo nagishije inama kuko bari bazi igisobanuro cy'iyo foto, bambwiye ko nta kibazo, ahubwo aba wenda batarabashije kumenya igisobanuro. Dufate urugero, iyo bagiye kwigisha abantu gukoresha agakingirizo bereka abantu gakorwa gutya, gakoreshwa gutya, baba batereye bya bikoresho byose bakerekana abantu ko bakambara. So ntekereza ko rwari urugero rwiza rwo kugira ngo mereke abantu ingaruka zigaragara ku bantu umuntu nashe gusobanurira mbere, ababashije kubyumva mbere nta kibazo bari bafite, kuko bari bazi na mesaje iri mu ndirimbo ikimeze.
Urakoze cyane Pasi. Reka dufate na Laurent wiriwe neza.
Yewe mwiriwe ti.
Uri hehe?
Halo?
Uri hehe Laurent?
Umunara w'Akazuba mu karere ka Kirehe.
Ikibazo cyawe?
Yewe, cya mbere na mbere irambabaje kubona Pasi manzi wacu dukunda cyane baramuhagaritse.
Ntabwo bamwambuye ubutore, ariko ntabwo bamuhagaritse gukomeza akazi asanzwe akora.
Nyine bamwambuye ubutore, none se nasa kumaza iyo ndirimbo ye, amashusho yayo ko numvise muri kuri iyo audio yayo ivuga neza, amashusho yayo yaba ari mabi cyane, yaho byabikabije cyane.
Ndibaza ko amashusho y'indirimbo atarasohoka yari foto imwe gusa, ya yindi bita cover foto ijyana na CD cyangwa se n'indirimbo. Pasi ariko wamusubiza?
Namusubiza, ntabwo video iyo irakorwa iriya yari ifoto iteguza abantu indirimbo igiye kuza, izaba imeze gusa, izaba yitogusa.
Urakoze cyane. Tufite kandi na Eme wiriwe neza.
Ni Nsengayire
n'amahoro?
Namahoro cyane.
Ikibazo cyawe?
Icyo ntabwo ndatinda, ndabanza gushimira Pasi kuko yemeye kutubera umutumirwa w'uyu munsi. Ndabashimira ko namwe mwemeye kumudutumirira kugira ngo atuganirize, byari byiza cyane kuko twe abanyarwanda twari twaraheze mu rujijo impamvu bamwambuye ubutore, bamwe twasobanukiwe nubwo bitari kumvikana neza hamwe, ariko hari n'aho biri kumvikana. Mwaza rero abagore arabo twari turwe mu kanya turi kumvana ikiganiro, barambwira n'ubundi kuba bamwambuye ubutore byari bikwiriye, kuko ngo hari n'indi foto ngo wigeze kwifotora niba ntibeshe ngo yambaye amakoma, agira ngo mubaze mbese iyo foto yo hariyo yaba aziho? Ni ikibazo kimwe.
Pasi Kandi ndibaza ko iki cyemezo cyagufatiwe muri iki cyumweru ntaho gihuriye n'iyo foto
y'indi. Ntaho gihuriye n'iyo foto. Ntaho gihuriye n'iyo foto y'indi iri kuvugwa. Gihuye n'indirimbo yamaganiye gato.
Eme ari kindi kibazo ufite eme mbere yuko nkurekura? Eme ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko hari n'abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi cyane bakomeje kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook. Hari Agasaro Lydia wagize ati ni gute umuhanzi yamburwa uburenganzira ngo nuko yakoze igihangano cyamagana ibiyobyabwenge byangiza urubyiruko? Kubwanje numva yarakorewe ihoterwa kuko ifoto yatanze ibisobanuro ko ari ingaruka ku wakoresheje ibiyobyabwenge akiyambika ubusa kubera ibiyobyabwenge. Nibamurenganure kuko yaduhaye inyigisho bayobozi bacu dukunda. Uravuga iki kuri ibyo bivugwa n'uwo mukunzi wawe akaba n'umukunzi w'ijwi rya Amerika pasi?
Okay, buri gitekerezo sinkunze gutanga commentaire ku gitekerezo cy'umuntu kuko buriya habari impamvu yacyanditse muri ubwo
buriyaakivuga. Hanyuma hari n'undi witwa Feina Fulgence we yagize ati droit d'auteur irakenewe umwe wese mu kazi. Kurya padiri yambara ikanzu mu gusomesha misa ariko akazi kiwe kabivuga n'abandi nuko babikuye kugenda bamuhoye akazi ke ngo mugabo nakomeze kwihangana. Hari iyo muziki mu bihugu byacu uzogira agaciro. Hanyuma pasi icyo cyemezo kimaze kugufatirwa ahanini twabonye ko gishobora kuba cyaratewe n'iriya foto wari washize kuri cover y'indirimbo yawe, waje kwihindura?
Icyo nakoze cya mbere kwari ukubanza nkasobanura n'abantu n'abandi wenda bashobora kuba barabyakiriye mu buryo butabanyuze, mbasha kubasobanura icyari kihishe inyuma y'iyo foto. Nibyo kintu cya mbere nihutiye gukora. Hanyuma hasohoka n'indi foto kuko n'ubundi niko byagombaga kugenda. Hari harakozwe n'andi mafoto atandukanye arimo ibintu byinshi nyine nabyo bigaragaza ingaruka zo gukoresha ibyo byacu, ariko ntabwo yose yari gusohokera icyarimwe. Hari habanje gusohokeriya ni ukuvuga ngo yari amafoto agomba gukurikirana ari menshi dutahitakurikira indi yahise isohokana n'indirimbo. Ubwo nandi niba ngombwa azagenda asohoka, ariko ntekereza ko icy'ingenzi ubu ngubu abantu bamaze kumva imesaje iri mu ndirimbo ndetse babasha no gusobanukirwa zimwe mu ngaruka no mu zindi zose zishobora no gukoresha ibyo biyobyabwenge.
Pasi ku bantu bize ibyo bita marketing cyangwa se kugurisha cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa, bakunze kuvuga ko akenshi na kenshi iyo ukoze ikintu bita provocation cyangwa se kugerageza gushotura cyangwa se sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, bituma abantu bashishikarira kumenya icyo gicuruzwa cyangwa se igihangano ushaka gushyira hanze. Ese waba warabikoze muri ubwo buryo bwo guprovoka public kugira ngo ibihangano byawe bimenyekane?
Oya, ntabwo ariyo target yanjye ari ya mbere. Target ya mbere kwari ugutanga ubutumwa, cyane ko ari nacyo kintu kinini gihari muri iki gihugu, cyane ko ari nacyo kintu bari gukangurira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge muri ibi bihe. Cyari ikintu nanjye numvaga ko ari umusanzu ugomba gutanga, ariko nyine nk'uko mbere y'uko ubwira umuntu ko iki ntari kibi mwereka ingaruka zacyo kugira ngo azatinye ko za ngaruka zizamubaho. Icyo ni cyo kintu natekerezaga, ntabwo nari nzi ko wenda harimo uruhande rumwe bashaka kubyakira nabi, cyane ko wenda ntahise nsobanurira iby'iyo foto ako kanya. Byagombaga gusobanuka n'abantu bakimara kumva indirimbo kugira bamenye ati kumva izangaruka twabonye n'ibigaragara muri nyine bitewe n'ibintu biri muri indirimbo bya umuntu wese wabikoresha nawe biriya byamubaho. Ni ibintu nk'ibyo, cyane ko no mu ndirimbo mvugamo ngo umuntu ubikoresha agatikuzo atinda imyotsi agatikuzo kuko yari ugutikuzo ku karuhande.
nubwo tudafite komisiyo y'igihugu ishinzwe itorero ngo tube twagira ibibazo tuyibaza aho yahereye ijya gufata ibyemezo yafashe, ariko nagira ngo nkubaze mbere yuko wandikirwe cyangwa se iriyatangazo risohoka ko wambuwe ubutore, komisiyo yaba yarakwegereye ikakubwira ati dore pasi iriya foto cyangwa se iriya ndirimbo turabona ifitemo ibibazo runaka, wabwihagaritse ukabyanga hanyuma bakagufata icyo cyemezo, higeze habaho kuvugana nawe mbere yuko biriya byemezo bifata?
Oya, ntabwo nanjye narabibonye nkuko abantu babibonye gutse, nanjye rese yansanze ahantu nari ndi ndetse yanabibonye, niyo mpamvu nanjye aka kanya navuga ngo nta kintu nabivugaho byinshi kuko bizasoma nanjye wenda nibyo ntabasha gusobanukirwa kandi ntiwavuga ikintu utarasobanukirwa.
Ariko indirimbo yo ntiyahagaze, ndibaza ko ku maradiyo mu Rwanda irimo gucurangwa.
Ya indirimbo iracurangwa, indirimbo kandi n'abanyarwanda bayakire neza cyane kuko buri wese ni ikintu yiyumvisemo ubutumwa nk'ubwo ari bikeneye, ni indirimbo abantu bakire neza kandi n'amaradiyo arayishyira nta kibazo gihari.
Reka dufate irindi tsinda ry'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, duhere kuri Jean Bosco wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ndari mu Buhanga.
Ikibazo cyawe.
Reka bande shimire pasi riho nakomereze ngaho. Hari kane nabafashe ibihano kuko ibyo yakoze ni ibintu byiza cyane twarabikengurutse. Tuzokomeza ku muji nyuma. Kuko biriya iriya ndirimbo narayumvirije neza, nasanze arimo ariyamiriza urubyiruko. Ibiyayura mutwe mu rubyiruko. Nicyo gituma rero tumushyigikiye, ariko dusaba gufata ibyemezo n'abakwiye kuraba bakagira aho bahagaze ibyo bihano bamufatiye bakabikuraho.
Urakoze Jean Bosco kuri ibyo bitekerezo byawe. Dufite kandi na Michel wirwe neza.
Muraho Edi.
Yego, ni amahoro ku Kamonyi.
Ku Kamonyi twarito amahoro bimeze neza, kabura karagwa mbega mbega n'uburyohe ku Kamonyi.
Ikibazo cyawe.
Nimeze neza rwose.
Ni byiza.
Akabazo kanjye ngo nkabaze uriya mwana Pashi. Aranyumva?
Arakumva.
Ubundi umuntu yagiye mu gipolisi akica amahame y'igipolisi baramusezerera. Iyo agiye mu gisirikare amahame ya gisirikare akayangiza akayo kumusezerera. Onone kuba baramusezereye hariya mu ntore yahari amahame agenga izo ntore yaba yarangije, kubera ko impamvu ivuze ni uko numvise mu magambo intore nkuru yavuze yaravuze ngo imyanya ndangagitsina ngo kuyikoresha mu buryo bunyuranye n'amategeko ngo uhemukire ababyeyi uhemukire abantu bose, ariko se ko ubundi kwiyafata mwebwe abantu bayibona Pasi mbe ntiwarayibonye koko umwanda agagitsina wawe uragaragara.
Mishe, ibyo ngibyo yabivuze mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'iradiyo yo mu Rwanda yitwa Isango, ariko ibyo yanditse mu itangazo aragira ati nshingiye kubasha mpabwa n'umutoza w'ikirenga wandagije itorero, ndamenyesha abanyarwanda ko uwari waratoje agahabwa izina ry'indatabigwi ikiciro cya kabiri uzambere umwana Oda Pasi yambuwe izina ry'ubutore kubera ko imyitwarire ye inyuranye n'umuco w'ubutore yari yaratojwe ndetse ihabanye n'imihigo yagiranye n'abo bahuje izina ry'ubutore. Ibyo bijyanye n'imyambarire ntago bigaragara muri urwo rwandiko.
Ntago bigaragara mu rwandiko, ariko avugana n'umunyamakuru yarabivuze.
Yarabivuze, yes.
Ni ukuvuga ngo ubungubu umuhamagaye akaza ukamwumvisha ari amagambo wafashe yabishyura mukundi yabivuze akerekana n'impamvu ngira amahamagaye ese koko iyo myambarire wende koko yerekanaga umwenda agagitsina, kandi wazi ko mu muco nyarwanda umwenda agagitsina umukobwa w'umunyarwanda kujya bugaragare cyaba ari ikibazo cyane mu ruhame nka ruyi bigenda birengane mu Rwanda bigenda mu mahanga ese koko Pasi koko uwo mwenda agagitsina uragaragara, niba tugaragara koko ukaba warabikoze yakiriye wa mwisabi washobora kugira utya ukagenda kuko umuntu yakoze icyaha iwabo wagera ugapfuka imbere y'ababyeyi ugasaba imbabazi, ushobora kugenda ukajya mu itorero ukagenda ukasaba imbabazi ukavuga uti bose ndibiri guhayurana nibuze ko wabikuru ukavuga uti nje kwasaba imbabazi ukongera ukitoza ukongera ugasora mu ntore ariko ntucibwe mu gihugu cyawe kuva mu ntore kugira ngo bagukure mu ntore baba gukora ikintu gikomeye cyane wabikora ukongera ugasubira mu ntore ukagenda ugasaba imbabazi ukongera ugasubirayo ibibazo byanyirije nibyo urakoze cyane Pasi urakoze nawe Edi
urakoze
ugire wikene ibibazo wikene nziza
nawe urakoze cyane Pasi
Karame
ibyo bivugwa na Michel
icyo navuga cyambere nuko nta mwa sinkeza ko wenda amaso yacu twese abasha kubona niba arabashe kubona ifoto icyambere nta mwanya ndagagitsina wanjye uriho icya kabiri n'umuntu yose njyewe nabisobanuye kuva kare dank nashaka kugaragaza ingaruka zagaragara ku muntu zishobora kuba ku muntu wakoresheje ibyo biyobyabwenge ikindi rero ibyo bindavuga bindi bibaye dank icyo nta kintu nakivugaho kubera ko hari byinshi cyane bisaba kugira ngo sosiyete igerwe
urakoze cyane Pasi reka dufate na Simon wirwe neza
twira amahoro muraho namwe
yego uri hehe
jewe ndi muri Malawi neza mu gisagara cya Gatsungu
ni amahoro
twashima cyane
ikibazo cyawe
nagira amanu nshimire uwo mutumire ubwa mbere uko hari gusubiza ibibazo bitumye mbona ko ari umuntu w'umuhanga cyane arakwiye kumuhanza by'ukuri je nagira ndamubaze nimba kuvanwa mu ntore hari impact bishobora kumubwira ko nk'umuhanzi ese niba zihari ni gute yitwe guhangana hanyuma je nibaza ko ngiza kandi nshikirije gato umuhanzi w'indirimbo z'ikizungu niko nozita n'ubundi zose za Kinyarwanda sinibaza ko iyo kwifata nka za Kinyarwanda cyane kuko yaba yari gutanga ibindi none hakayi ifata niko nayiraba mu bwana nawe ariko nabonye ari bisanzwe nta gitsina cy'umuntu kigaragara kandi ko bavuze ko atari we naho nibaza ko kugira ngo amenyekane mu muziki nibaza ko ibyo ari bisanzwe no ku mateleviziyo nibyo tubona no ku televiziyo y'u Rwanda na manaya yabyo ibyo mbona ntibitandukanye n'ibyo nawe yakoze murakoze cyane ndamukunda rwose
urakoze cyane Simon mu gihugu cya Malawi hari icyo uvuga kuri ibyo bya Simon Pasi kuko numvaga kenshi ari ibitekerezo
ndamushimiye ku bitekerezo bye kuko ndumva byinshi wamugana atanze ari ibitekerezo ndamushimiye cyane
ahubwo akantu yaravuze ngo ibyo wagaragaje nubwo atari wowe ngo nta bisa nkaho atari ibintu bishya kuko no ku mateleviziyo yo mu gihugu hakunze kugaragara abanyamahanga cyangwa se abanyamuziki b'abanyamahanga baririmba rimwe na rimwe nabo baboneka batambaye mu buryo abanyarwanda bafata ko bubereye bibaho
uko byagenda kose uko biri nyine haba hari amazirimo nyinshi wenda zitandukanye ashobora kugaragaramo ubwo uko nibyo bitekerezo bye niko abibona warabona ko nta kibazo ariko nyine ibyo twibuka ko nyine abantu twese tutaba n'ibintu kimwe
ariko
niko abibona nta comment
nanone yari abaje niba hari ingaruka bizakugiraho mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe
ibyo ni ibintu byose nasubiza namaze gusobanukirwa hari byinshi nanjye ntarasobanukirwa ku buryo ntahita nsubiza ibibazo byose bijyanye n'itorero muri aka kanya
radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Pasi guma kuri telefoni mu kanya gato turakomeza tuganira no ku bindi bijyanye n'ubuhanzi bwawe n'umuziki wawe ndetse n'injyana wahisemo gukoreramo
Get up, go to the corner. kuva ku butunzi hoya maranye marabyose gohiri now to kuva gukunda na 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 ego ni kuri aya sutabimenya ubyicumi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga uyu munsi umutumirwa wacu n'umuhanzi kazi w'umunyarwanda uzambera umwana Oda Passy mu cyumweru gishize uyu muhanzi komisiyo y'itorero y'igihugu yamwambuye ubutore kubyo ivuga ko ari imyitwarire ye bavuga ko inyuranye n'umuco nyarwanda ariko Passy nkuko nabivuze tugitangira iki kiganiro n'ubwa mbere tukwakiriye hano ku Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nta nubwo naguhaye umwanya kugira ngo wibwe ire abumva Ijwi rya Amerika Passy ni muntu ki watangiye ryari kuririmba ese uririmba izihenjya
nakoze na nitwunda amazina yanjye uzambere umwana Oda Passy ubwo amazina yanjye nkoresha ni Oda Passy namwe mu mazina yanjye natangiye mu cinema ku 2009 nkaba amaze imyaka 9 mu muziki so nkaba naratangiye nigaragaza nk'umuhanzi ukorinda na hip hop mugihe cyari kigoye cyane ko nta bakobwa bakoraga injyana hip hop bari bahari mu Rwanda so umuntu arayubaka abasha kugaragara umuntu akora indirimbo zubaka sosiyete cyangwa ni byinshi cyane ni indirimbo nyinshi nagiye nkora zitandukanye ni byinshi nize mu muziki ni byo navuga album eshatu
umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kuririmba mu njyana ya hip hop n'ibintu bidasanzwe ubundi na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika si kenshi ubona abakobwa bitabira injyana za hip hop icyatumye ufata icyo cyerekezo ni iki
iki ni cyambere nakuze numva ngomba gukora nk'ibintu abahungu bakora sino kuremba gusa n'imirimo myinshi abahungu bakora nakuze numva ko nanjye nshobora kuyikora nakuze numva imbaraga nyine ndavuga ese none ni iki nanjye nshobora gukora kugira ngo nerekane ko abakobwa bashobora gukora ya mirimo nk'iy'abahungu bakora nyine ni byinshi cyane ni izo nzozi nari mfite kugaragara ariko noneho nkagaragara nk'umukobwa uha imbaraga abandi bakobwa cyane ko nanakoze indirimbo yitwa Miss President igaragazamo ukuntu abagore dushoboye ni byinshi n'urugamba twarujyaho niyo mpamvu ya mbere yatumye nkora injyana ya hip hop ariko ntibyari byoroshye nyine byari bigoye kugira ngo wumvikanishe ubwire umuntu umumama mukuru wenda kumve kuri umukobwa ukora injyana ya hip hop byari bigoye cyane rimwe na rimwe bayifataga nk'injyana y'ibirara ariko umuntu abasha kubaka cya kintu kigaragaza ko umwana w'umukobwa yayikora ahubwo biza kurangira babona ko ari injyana irimo ubutumwa umuntu ashobora kwifashisha atanga ubutumwa yubaka sosiyete
waruvuze komoje ku kintu kijyanye nuko n'uburyo abantu bafata iyo njyana ya hip hop ko benshi bayifata nkaho ari injyana y'ibirara nkuko warubivuze benshi bayifata nkaho ari injyana abantu bakoresha kugira ngo batukane cyangwa se banyuzemo ubutumwa bujimije kuri wowe ukoresha ute iyo njyana kugira ngo ubutumwa bwawe bugire ku bakunzi bawe ndetse no kuri abo ngaho bumva ko ari injyana y'ibira
ikintu cya mbere naharaniye gukora muri ibyo byose kuva natangira gukora injyana hip hop nta na rimwe nigeze nshyira mu mutwe wanjye ko wenda nshobora gushyiramo amagambo asenya undi amagambo ashobora arimo ibitutsi arimo amagambo y'urukozasoni icyo naharaniye ngitangira gukora injyana hip hop ndaharaniye kureba bwa buzima bwo ku muhanda ubuzima tubamo buri munsi ese ni iki ushobora gukora mu bushobozi bwanjye nkoresheje ijwi ryanjye amagambo nakwandika agafasha wenda wa mwana wo ku muhanda udafite ahaba wa mwana wo ku muhanda wumva ari wenyine wa mumama wumva yihebye yumva ko imbere hari se ni icyo kintu nagiye mparanira mbasha gukonvensa umubare munini w'abantu abantu bibwiraga ati noneho ubwo umukobwa agiye gukora injyana hip hop wenda azajya atukana agire gute mbasha kubemeza ko na ya njyana ashobora gukora yafasha bamwe kandi nzi neza ko ari benshi yafashije kugeza isaha harimo n'abamama
nta bifu ugeza namo
Oya nago njanza na sabisi zisikana akeshi mwunze kiba nda kuhuzima kuwa mwubu de mwunze
uramutse uri Nicki Minaj kadibi kuri wawe nende
Now, kadibi now
Oda pasi umuhanzi w'umunyarwanda niwe turimo kuganira kuri reka dufata abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Etienne wiriwe neza
Mwiriwe
uri hehe
ndi Etienne guturuka i Burundi Province Kirundo Commune Bushon
ikibazo cyawe
ikibazo fite ndashaka kubaza pasi none se turimo turumva indirimbo zo ziratunezera isi yose aho dutuye ku isi ziratunezera ariko se indirimbo ze ntunezerwa nuko bijya bintu byo kuba bitwara kizungu bakitwara nk'abanyamerika bakitwara nk'abanyaburaya kwiyandika ubusa ntabwo aribyo bitunezera ahubwo tunezerwa n'ijwi ry'umuhanzi tukanezerwa n'igihangano cyiwe uko gihanze
ikibazo ufite kuri pasi ni iki
ikibazo mfite nuko abaye anyumvayo kwihanura karanye nagendera mu muco nyafurika ibyo ngibyo byo kugendera mu by'abazungu akabivamo ahubwo nkamukebura burya leta y'u Rwanda iramukunda yaba ari ahandi n'igifungo nk'icy'imyaka ibiri ariko kiroho
pasi hari icyo uvuga ku byo wetse navuze
sinzi wenda igifungo niba avuga ubanza aba atakurikira uko ibintu bimeze sinzi niba igifungo avuga ari uko nanyumva indirimbo amamaze ikangurira abantu kureka ibiyobyabwenge wenda ntekereza ko yasubira mu bintu neza danke akabanza akareba wenda agatanga igitekerezo sindi
urakoze cyane reka dufate na Eric wiriwe neza Eric uranyumva
yego ndakumva
uri hehe
ndi mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo cyawe
ego nagomba cyane cyane ntego y'uburere umuririmbyi ku buryo twebwe turiko turumviriza indirimbo ziwe ku ijwi n'amajyamba arimo twumva ari meza cyane ariko ku mashusho singomba no kugurura ntuze numvise ari we ariko araririmba kabisa icyo gituma rero twebwe abanyafurika dukwiye kwisubirako hari ibintu usanga umenga ntibiko biraduteza imbere ku mico wabukiyemo kubera iyo wishinze bajya abazungu bafite imico babukiyemo none tuyisimbiramo gute kandi tutari abazungu urumva rero yuko aho hantu mugabo jye sinovuga nkuyahejeje ngo bo mupfunga ahubwo kumukebura umukebura birakenewe agasubira ku murongo w'ikinyafurika mahoro
urakoze Eric reka dufate na Jimmy wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
zendi Burundi mu ntara ya Cibitoke
ikibazo cyawe
rewe uwo muhanzi nashaka kumutera intege ko ibintu yakoze je natangiye kubiraba kuri YouTube iyo ndirimbo nashaka kuyiraba amajambo yobaye kumva amajambo yobarimo kumva amajambo ari mu iyo ndirimbo arahanura cyane burya buryo yakoze mu kwamamaza iyo ndirimbo yiwe yashatse kugira abantu bayirabe ari menshi barihuse ko abo mufatira iyo ngingo mugabo uburyo yakoresheje ni bwiza nibwo buryo bwiwe yabonye yuko abantu bashobora kumwirukira yumvira yuko nta kosa rinini yakoze kabisa ahubwo ibihano baba baramufatiye bakwiye kubimukurako
urakoze cyane pasi hari icyo uvuga kuri ibi bitekerezo cyangwa se ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika ahanini basa nk'aho bagaruka ku bijyanye n'imyambarire ese nyuma yibi byakubayeho inyuma y'ibi byemezo byagufatiwe mu bihangano byawe bitaha isomo wakuyemo ni irihe
icya mbere ibihangano ni ugukomeza gukora ibihangano byubaka sosiyete nk'uko natangiye ari byo nkora kugira ngo umuntu akomeze atere imbere ni akazi umuntu akora nk'akazi kamutunze buri munsi ku bijyanye n'imyambarire burya umuntu yambara ikintu bitewe n'aho ari cyangwa se n'ibyo arimo mu buzima busanzwe abantu bose bara abantu basanzwe ikenyera n'igitenge ukanakenyera imikenyero buriya rimwe na rimwe iyo habaye ikintu nk'icyo ntabwo kibakigutwiye mbona wenda umuntu kigutse sinzi ukuntu nabivuga gusa buri ku bijyanye n'imyambarire burya imyambarire ni ikintu kigali ntabwo tujya duhuza ibitekerezo twese tujyanye n'imyambarire gusa umuntu areba uburyo buzajya butuma n'ubundi umuntu akomeza kwamamaza ibihangano bye abantu bakabimenya hari ibitekerezo byinshi umuntu aba afite byatuma ibihangano bye bimenyekana ku bijyanye n'imyambarire ho ntacyo nabona navuga kubera ko burya imyambarire iragoye ko abantu twese twumva mu buryo bumwe.
Hari undi witwa Gatsinzi Muhirwa Bruno yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook aragira ati ese Oda kuki wahisemo kwandika ijambo ibyatsi ukabyandika ari nka ntago bivuga ubwo ndibaza ko icyo ashatse kuvugura cyumva.
Ego ndacyumvise urabona akenshi rimwe na rimwe dukunze kwandika niyo twandika amaririsi indirimbo yandika bitewe n'uko waririmbye indirimbo niba hari ahantu hari ubutsinde ugerageza gusigamo wa mwanya kugira ngo n'abantu muzabasha kuririmbana mu ndirimbo babashe kumenya uko waririmbye ya ndirimbo. Uko ndirimba indirimbo ntabwo mvuga ijambo ibyatsi guri harimo ibyatsi don't see n'ikintu kiza inyuma kubera ubwo butsinde bw'andi magambo buriro burimo hagati so nanditse ijambo nk'uko indirimbo ndirimbitse mu ndirimbo ntabwo nta yindi mpamvu yihariye kandi n'iryo jambo iyo siba kuraho iriho ahubwo sinzi impamvu wenda rimwe na rimwe bagiye basoma ibice cyangwa se bahinduye amagambo umwanditse yanditse ku ndirimbo.
Urakoze cyane. Reka dufata abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Nitunga wiriwe
wiriwe neza
uri hehe?
Ndewe ni mu gihugu cy'Uburundi.
Ikibazo cyawe
mu ntara y'Ubuhinga ehumbi kibazo nashanda mu bazenga uwo muhanzi ndatasi turamukunda kandi mu ndirimbo nyinshi akunze kuririmba nyinshi turamukunda mbwa gusa ko iyo ndirimbo yaherutse gusohora yanditse ko yitwa ibyatsi ku bantu b'Abarundi
turakumva. Nitunga ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Pasi ndibaza ko yashaka kugaruka kuri ibyo wari umaze gusobanura.
Uko biri ntabwo twagize amahirwe yo kumva igitekerezo cye neza.
Ubwo turamugerageza twumve niba yagaruka hanyuma agatanga neza igitekerezo cyangwa se ikibazo cye hanyuma Pasi akagisubiza acyumvishije neza. Ariko dufite na Asa Wirwe Arthur. Artiru ranyuva ndibaza ko nawe tumvuze kuri telefoni. Pia wiriwe
cyane
uri hehe?
Ndi Kigali.
Na mahoro
kabisa tumeze neza.
Ikibazo cya
ntabwo ari ikibazo ahubwo narindiye kugira icyo mvuga.
Ego
kubyabaye ama nge narafashe akanya ndumviriza iriya ndirimbo bita ibyatsi ngenda nkurikirana n'amafoto menshi yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga z'uno mwigeme amasanga ibyo bakoze nta kosa na rimwe bakoze. Ubundi hari amategeko aba agenga ikintu icyo ari cyo cyose yaba ari organization cyangwa ari association hari amategeko aba abigenga. Iyo rero warenze ayo mategeko hari ibyo bita organizational culture turabimenyereye ahantu henshi iyo wabirenze bashobora gufata ingingo izi cyangwa na ziriya ku byo wakoze kugira ngo udatesha akaranga iryo shyirahamwe cyangwa iyo association uba urimo cyangwa n'ikindi kintu cyose uba urimo. Nibaza ko rero mu kumukura bakamukuramo ruriya guhete narabusomye nabwo rwagiye hanze ndarusoma bashatse guproteja imaje y'ibintu byabo ariko barakora kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntihagire uzobirara bavuge ngo dore wa mwigene dore bya bintu byabo baba bavuga ngo ibi n'ibiki n'ibijyanye cyangwa iki. Nibaza ko ibyo bakoze ni uburenganzira bwabo cyane cyane muri bino bihugu byacu usanga dufise imico ituranga itajyanye na biriya bintu ari gukora.
Urakoze cyane Pierre imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Nitunga aragarutse. Nitunga uranyumva?
Yego ndakumva neza cyane.
Waruvuyeho udasoje ikibazo cyawe.
Wumva kibazo nari imwe ndavuga ati ni kuterekeye iyo ndirimbo yitse ngo ibyatsi. Kuko ego ibyatsi wewe yarimo twasomye ibinyamakuru bimwe bimwe byagera muvuga ko wewe yisiko yavuga yuko ibyatsi yarimo arahanura bajya abantu bakunda kunywa bakaborerwa akagira igihe usanga
nitunga ndibaza ko twongeye tukamubura twari tugerageje ubwo ntakundi telefoni ntago imubereye nziza ariko dufite na Joseph wiriwe
komera komera dirwema
yego uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
n'ikibazo cyawe
ndamukiriza umutumire wo pasi
arakumva
akabazo nshaka kumubaza ariko manje kumwihanganisha yego nyuma yuko ufatiwe icyo cyemezo ese witeguye kuzasaba imbabazi cyangwa uzabireka gutyo akabazo kandi ka kabiri ese biriya ntabwo byaba ari nka montaje wenda kubaba bakurwanya ubibona ute waba ubitekereza bite
ikintu cy'imbabazi nta kintu cyinshi ndi bukivugeho kuko hari byinshi bikenewe kwanza mbere y'uko iyo sitepu igerwaho hanyuma nta nubwo ntabwo nta muntu n'umwe nazeba yaba wenda kumuntu wabibonye nabi cyangwa se ku muntu wenda utarasobanukiwe impamvu ya buri kimwe ya buriya ubutumwa bwari bwishe mu ifoto kuko burya ifoto zose ntabwo ziza zisobanutse ntabwo ibintu byose biza bisobanutse ku buryo umuntu asigaye agahita yisobanura hari bibiriya bisabwa gusobanura isitapu ya mbere ni ukubanza gusobanura kwanza ku muntu wese waba warabyumvise we nabi cyangwa se ndagatekereza ko ifoto ari ngewe icya mbere kiri gukorwa ni ukubanza gukuraho urujijo ku muntu wese waba aratekereje nabi kuri iriya foto mbanze musobanurire ibindi bizaza nyuma yaho
urakoze cyane reka dufate na France wiriwe neza
yego ndagumva mwiriwe mwese
uri hehe
bo mwiriwe hano Bukavu
ikibazo cyawe
ikibazo kiriwe umuhanzi kazi ndabona arengana kabisa wasanga ari imyandikire y'ikinyarwanda abantu batumvikanaho neza
nicyo cyari igitekerezo cyawe urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe mukanya pasi turagaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro ariko mbere yaho reka twumve aka karirimbo
Love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la, love, yeah, we can. La 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 la, la la la
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nange Edirwema. Iyo ni indirimbo Love ya Weekend, ni indirimbo y'umuhanzi Oda Paccy, akaba ari nawe mutumirwa wacu nyuma yuko komisiyo y'igihugu y'itorero imwambuye izina ry'ubutore ku ndirimbo cyangwa se amashusho yasohoye kugeza ubu ngubu atavugaho rumwe n'abantu batandukanye. Oda Paccy, nziko nyuma yo gusohora iyi ndirimbo nubwo wayisohoye ari audio gusa, ariko nibaza ko uteganya no gusohora video yayo. Mu bijyanye n'ibi byemezo wafatiwe, hari icyo byahinduye ku buryo watekerezaga video y'indirimbo kuzasohoka?
Wavuga wenda rimwe na rimwe ushobora kubanza umuntu akarera ku mpande zombi kugira ngo atazongera kubaho kumva ikintu nabi, atazongera kubaho wenda ko ikintu kigaragara nabi, kigaragara mu buryo utashatse kukivugaho. Nicyo kintu cya mbere wenda nareba mbere y'uko nsohora iyo video, ndamutse mfashe gahunda yo kuyikora kuko wenda hari ikintu gito byahise bihinduraho. Ariko n'ubundi video ishobora gukorwa cyangwa ntikorwe, ntabwo ndabimenya, ariko iramutse ikozwe ni ukureba ku buryo abantu yakirwa mu buryo abantu sinzenda nubwo ntazi nk'abantu bose babona ibintu mu buryo bumwe. So ni ukugerageza.
Hanyuma akandi kabazo ka nyuma mbere y'uko dusezerana, hari abakomeje kuvuga ko ibyemezo nk'ibyo bifatwa bisa nk'aho bibangamiye uburenganzira bwo kwisanzura n'uburenganzira bw'umuntu kuvuga icyo ashatse, cyane cyane ku bahanzi. Hari byinshi mugaragaza mubera indorerwamo rubanda. Ese mu bijyanye n'iyo mitekerereze, mubona hari icyo bishobora kubangamira akazi kanyu k'ubuhanzi?
Icya mbere buriya ku buhanzi haba hari ibintu byinshi cyane bigomba gukorwa kugira ngo umuhanzi atangemo mesaje. Alo,
ndakumva, komeza amasegonda make cyane.
Hari ibintu byinshi ushaka kuvuga kugira ngo umuhanzi atangeme, donc ubundi numva mu bandi ntari imyitsi yakabayeho gusa na none tukirinda kurengera kuko ntabwo wakora watanga urugero n'urugero wenda ngo urwane n'abakureberaho bose barwana. Ariko wenda nko muri iyi ndirimbo ndavuga nti njyewe sinjya nkoresha ibiyobyabwenge, bityo na wa mwana ngendera wumva ko ari icyitegererezo cye yavuga ati kumva umuntu nkunda fata nk'icyitegererezo nta biyobyabwenge akoresha. Ntekereza rero ku muhanzi mbere ya byose twakabaje tukareba mesaje irimo, kubera ko mesaje irihuta cyane. Nicyo numva ku bahanzi twagakwiye kubanza kureba iby'imyambarire bindi bikaza wenda nyuma, gusa na none n'abandi tukagerageza kutarengera cyane. Ndumva ariko ikintu navugaho.
Oda Paccy, ubutumwa ku bakunzi bawe mu masegonda make cyane nyuma y'ibimaze iminsi bikuvugwa?
Icyo navuga cya mbere, ntabwo ndabashinga kuba mu mwanya wo gusobanura iki kintu, kandi nanone ikindi navuga, abantu bose bumvise ibintu iby'iyi ndirimbo bagakwiriye kumva ubutumwa buri mu ndirimbo. Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, kandi bakangurira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge. So bamfashe dufatanye, nk'uko nanjye nafashe gahunda yo kubirwanya, dufatanye twese duhasi ibyo biyobyabwenge tugarishe urubyiruko.
Oda Paccy, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nubwo ari ubwa mbere amarembo arafunguye, igihe ari cyo cyose wumva ufite ubutumwa uzatubwire, tuzaguha ijambo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe kuba mwampaye umwanya wo kwisobanura ku bantu bose bakurikiranye bagiye muri aka kanya.
Nshimire mwebwe bakunzi bacu, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije ikiganiro muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
I'm gonna make you mine.